Soma kwa Zaburi ama wa Galatia Tuakeme vizuri penzi wanulinyatia Uba tulifungie kufuri wakose pa kupitia Ona wataipata sifuri waishike mikia Mi nimenyosha mikono penzi milpigia saluti mama Nashaweka mdomo ata nishike bunduki mama Meniziba mdomo na lasali lifata nyuki oh, mama. Penzi umeka mshono wajina nyembe halitatuki oh, mama. Tugale gale tukitandani wage na maua maua Juu lale lale kifwani kuku kincharua charua Ile michezo kitandani penzi umejua Unaniachaga tabani kama nguo mikamua yae Bibi, shazi basikio, shafumba macho My baby, wendo changuo ni kikulacho Waridi, hauna mwengine zaidi yako Na nafaidi, inaenda na size yako Unanipatia mpezi, kipenzi changu changama
Let me kill her.